ngixolela ah kuyona induku ephathwa amavaka ah kuyona induku ephathwa amavaka ah kuyona induku ephathwa